There's nothing new about him. That's his game. We call him a playboy.
That's so chale. Nanza za jame kumfata mwambie awaja jarife upendo jipime kama jana siku limota naize kana wenda na nyota nantashanga kama shawai hata
kuniwaza
zatashanga kisike na mivile
namuwaza
nantashanga kama shawai hata
kuniwaza
zatashanga kisike na mivile namuwaza
uwasilale kabisa kimwaza yeye nikifumba macho yangu namuona yeye uwasilale kabisa kimwaza yeye
Shut up.